lingo siyo yaka. Mwezi ukalepa holiday, nyenyezi zisatuluke. Uziti wali langiwe, kabineti yonse yata. Ma MP yonse tachote, apula chite step down. Zinalekana kutinziko limu kale bwana bigeza usatana mumakana. What follows you lichikondi, you're not falling no. Muna tumizi duandinu angelo, prophetic love osatafikiwa. China, China, no konishiwa. Zona di, zona di, zona di.